Mana generali.
Goddess. It's Rosary.
Bogini genje.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari, paka manyau na madogi ni marasta. Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba, tukikata mboga tunatumia gapanga.
We the jing, gero na wa fling, umo jing, rima ya wazing. Mkuru kwa jenga ni baroda tunatries, kanga kangesma na milimindo zing.
Usione ni mengara ukaniomba hela, bada ya wiki chache nimeamua kuoga. Kwetu mamanzi ya wapakagi mapoda, wanapiga makonyagi wengine wakinywa soda.
Beni ule boy lazima wani ya kiange debate, mi ushinda nafanya wakue na deep hit. Niite grave digger, na pull up na kitrigger, na kuinza gidipa, dipa. My headshot zitaja kunonstop, ni design zimeria, sema tuko high top. Kaki dim ni lazima mindo na kilight up. Kaki dim roza mamrega na kilight up.
Ngalimi kijenge majengo kwa mrombo, ngarna ni noma tengeru na matejo. Uskatize kiboya mitaa ya ololo, tapigwa roba za mbao uimbe wa polo.
Ngarna ni dando tunakimbiza mado, vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Au aro daradi dando tunakimbiza mado vibe kibamba uneza chachisha aro style ziko bagani kaniza masholo au chachisha aro rosari nakuta kivila rosa lego locha anari yangu nikangete linki geto prezi kusadi gero genje muoku dogo na kurusha si arusha utahidra na kukala sweni usgan fully genje na ukrasa ni anzakwa tumenjavu atuzache na warazi sacho chwezi tunawamocho waragi lima ukigota tunakujibu awa vibes za weekend ni kuzoza na mira sakanya maganji ata kama ni ira show mkibira uneza kula mabila umewaka kairo rikila singa kuveri tumebeba vitu bad sindo ilegeri kuchafua sinu kitume di kwa deli siwa nyama nikatuko sabo serengeti uku kila za bebebe kana kana shi chikisha makonya gimedi na waragi red support unazidi siaka ya kidi geto uku labda utembe na roza yo daradi dando tunakimbiza mado vibe kibamba uneza chachisha aro style ziko baga nikaniza masholo au chachisha aro daradi dando tunakimbiza mado vibe kibamba uneza chachisha aro style ziko baga nikaniza masholo au chachisha aro.
Bogi ni genje, ngumi ni mbwegze, si atuchekagi na makima mabwege. Chuga ka Jamaica, me chuga mekan, kakitu moshi mwingi kama akina popcorn.
Daradi dando tunakimbiza mado, vibe kibamba uneza chachisha aro, style ziko baga nikaniza masholo. Au, chachisha aro, daradi dando tunakimbiza mado, vibe kibamba uneza chachisha aro, style ziko baga nikaniza masholo. Oh.